KMP Worldwide. Hello, yo, Mops. I think we got another one. Emu Kema Kitu. Let's make it happen, baby. Shana maupusho ni mwandi yengi fesana Ngakuya ngakalefe kwikiri sana Wila idishanya ni webo papana Ni webo makali ya basiba makwana Tewe mama waluse umabatana Chikutunga sana chisatana Ifo tufide fyo kwikatana Ngafi nobe nishife vya mpatila Ngafi ambona ninka nishife finka kila Chikangana matefe vya za kila Fyebe fiwe febize na chimpapila Batu baby ngata waishiwa
Ndiwe mzima wanga
I feel it in my body unkola Tini dogo, mami teti mbe nongo Nalefwa afi wakuwa na kwe mulolo Awe teti mbe solo Udia excellentia kwa tindiri solo Ale mponya fe solo Sone wokuwe kela mokudia ni nono Iyo mwadi ni oyo, mami
Ndati enzeko wina
Inde
Ase mtima wanga
Sembeni na
Sembeni na enda kange Maju
Manzeko wa mama
Diwe mtima wanga Ngati enzeko wina
Inde
Ase mtima
Sembeni nae
Sembeni nae na kange
Maju
Manzeko wa mama Diwe mtima
wanga Ogo niweka ujizima
Mani kila kubogo
Alelele
Kubogo
Alelele
Sinigo na nazugo
Alelele
Kubogo
Alelele
Manitaka kusero
Alelele
Kusero
Diwe mtima wanga
Feweka mwacha umfu 4 billion women imucharo ni webo feweka umbika kucharo Kurizi wikapunda pona nguzalonga watu maliose mpunda fiati alo Lafu na kukwachila ni balo We wateka nya kwa tiba mayo Wimona swagi tatuli mayo Panofia umefete pari mario Iwe kula lumba fie Shaka fifa ule kalumba fie Olole safete tandeke Isi udara lafi pusha kandeke We mbutu enseke wile kanseke
Ndiwe mzima wanga
So baby I want you to know
Ngati enseko wina Ninga ase mzima wanga Semeli naenda kange maju Ndiwe mzima wanga Ngati enseko wina Ninga ase mzima Semeli naenda kange maju Ndiwe mzima wanga
KMP Worldwide
Manigira kubogo
Let's go
Bogo Sinigona na tumbo
Yo boy yo mas
Wanivaka mselo
You know we do this
Selo Ndiwe mzima wanga
DJ Kandek
Manigira kubogo Bogo
Mr. Showcase
Sinigona na tumbo
Off with the 10 minutes forever
Wanivaka mselo
Unijango
Ndiwe mzima wanga